Awesome. Hey. 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 Awesome. Hey. Yan kulil. Asana banaka. Aywa. Hey. Hey. Yo. Ngithi batini. Batini. Hey. Batini. Batini. Aywa naman. Hey. Ay suka wena man. Aywa. Hey. Ay batini. Hey. Batini.
Batini bona man.
Hey wena man.
Hey. Ayo wena. Hey.
Ngapha ukwazi ukuyibaleka baba.
Hey.
Ay. Ay. Ay suka mani. Hey. Yo.
Ayo wena.
Yey. Yo yey. Asabe. Hey wena man. Hey.
Ay.
Yo.
Hey.
Hey. Yey. Batini.
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 Ay
wena man.
Hey. Hey.
Batini, batini, batini,
batini,
batini, batini, batini, batini, batini, batini,
batini,
batini, batini,
batini,
batini, batini,
batini,
batini, batini, batini,
batini,
batini, batini,
batini,
batini, batini, batini,
batini, batini,
batini,
Malini
taxi yala,
yala,
Malini taxi yala,
yala,
Malini taxi yala,
Malini taxi yala,
Malini taxi yala, Malini taxi yala,
Malini
taxi yala,
asaba
bona, yo, hey, batini, 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 batini,
hey,
bona man, hey, nyabuza batini,
asaba
batini. Batini, batini, batini.
Siyalana ethi John Fan izongihlisa amethi lapho John Fan ange manje ngawoka ngisho ke van njengekati kati nganayilanga hayi ngonusale wena uyasimoshela ngonusale wena uyasijikela ngonusale wena uyasimoshela ngithi ngonusale wena uyasijikela siyalana ethi John Fan izongihlisa amethi lapho John Fan ange manje ngawoka ngisho ke van njengekati kati nganayilanga hayi ngonusale wena uyasimoshela ngonusale wena uyasijikela Quando sale quando gli asmoshe quando sale quando gli asti
Sushela ke ukuthi sihamba kanjani ngoba wena ufuna ukusibalela iTaxi. Awungibikeleli. Ngicela uhambele ukuya umuntu.
Eh sorry kuti ay mina ngimengibathela nge 50 rand ngazi mina ngibuza isizathu sokuthi ngicela ungibikele. Ngicela ungibathela nge 50 rand ngazi.
Mina ngeli change ami. Mina ngeli change ami.
Batini, batini, batini,
batini,
batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini
malini taxi yala,
yala.
I malini taxi yala,
yala.
Malini taxi yala,
I wanna man.
Malini taxi yala,
I wanna man.
Malini taxi yala,
I yala.
Malini taxi yala,
I yala.
Malini taxi yala,
asabo.
Malini taxi yala,
yala.
Malini taxi yala,
yala.
Malini taxi yala,
ay.
Malini taxi yala,
ay.
Malini taxi yala,
yeah.
Malini taxi yala,
asabe.
Malini taxi yala,
asabe.
Hey.